denga sokoni music. Na one more time,
it's the kids, baby.
Wewe mtoto mbona kama ni star, unatembea kista, ulivovaa kista, na yai lako nalotema kista, unavongea kista, unavovoa kista. Oh mama, oh mama we,
nakuita mama la mama.
Oh mama we.
Uzuri wako ndo fact, kiunoni belly no fact, naonekana kichwa smart, kile dada dada we.
Nalifa shkopo pare moja ana dimples, nywele kucha unyunyu wake mpaka lip gloss. Ni five star, uyu mtoto yuko simple. Kigangsta, niko half court na tupa triple. Nafanya manuva ili tu ninjombeze, mini mpate kwa baby, count me something. Oh na na, oh na na, baby come give me something. Oh, oh mama, oh na na. We mtoto mbona kama ni star, unatembea kista, ulivovaa kista, na yai lako nalotema kista, unavongea kista, unavoboa kista. Oh mama,
oh mama we,
napita mama la mama.
Oh mama we.
Teka kili, tamaya kuona mwili. Mwendo peke unaonesha kwa hauna mapepe. Waga sinaga michezo no kiteka bao, ntasuku makete. Apia umabisha wakino wakileta show, ntafanya viwete. Waoneshe dola usicheze na pete. Si wako lofu sambona ungei,
mpona ungei,
mpona wacheki,
mpona ucheki.
Ukigatiza wanatafta chocho sambona unitesti.
Ni uko lofu.
Si wamezoea kusema ya watu sambona wateti,
mpona wateti.
Mini lizani ni vyombo wazito sambona wepesi,
mpona wepesi.
So, nataka kujua kila kitu nachopenda. Nataka unifate popote nitapupenda. Nataka unipenda tutukishindia mlenda. Atasu kupenda watu jua na kupenda. Sina jam suspender, such a tip near team my defender. She's in body, nobody come up our tender. When it's done, I'm kicking the panda.
When I'm on a camani star, unatembe a kista, univova kista. Naya ilako nalotema kista, unavonge a kista, unavovo kista. Oh mama,
oh mama, we.
Napita mama la.